Gachi Godfather Si wana venda kupeng
Gachi B
Jite danga Bosi kibopo kipita unamwaga pesa mbele
Baby wangu achini
Leta vanga mdundiko mchiri kuko mganga Tau kijanja ndere
Baby wangu achini
Naitwa vunja bei na maduka sinza Na mengine ya pomiko wan
Baby wangu achini
Kale katunda na mwenzake wozu Nta wafukuza ni kweke dukan
Baby wangu achini
Unabeba viumo tagi mwana mdogo Baby wangu miha pendi bounce
Baby wangu achini
Nataka chipsi ai rojo rojo Au napenda za kukauka
Baby wangu achiti
Ananipenda sana
Baby wangu achiti
Minajua na kujuna
tu Baby wangu achiti
Eti umemtoa out eh
Baby wangu achiti
Hapo badaye atarudi tu
Baby wangu achiti Achiti Baby wangu achiti Achiti Baby wangu achiti
Ananipenda sana
Baby wangu achiti
Minajua na kujuna
tu Baby wangu achiti
Eti umemtoa out
Baby wangu achiti
Hapo badaye Dada, weka kigodoro, bana tumbo lafu, weka kope kama jini
Baby wangu
Eti achiti Eti nitampa ndogo, pia ntampa kubo, baby wangu ata umambie nini
Baby wangu
Ola,
achiti
Umba namba nane, shepu kichugu, na kifuwa ni sasita
Baby wangu achiti
Itama photographer wakupige picture, upost baby wangu datena filter
Baby wangu
Eti
achiti
Eti mpatie mbata, na karanga mbichi, hao najikuta kungwi wewe
Baby wangu ha, achiti
Ananipenda sana
Baby wangu achiti
Minajua na kuchora tu
Baby wangu Achiti.
Eti kakutoa out
Baby wangu achiti
Hapa badaye atarudi
Baby wangu achiti